mpate mwenzie, hili ukimposti akimuona aumie. Tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, mena toma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizani oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizani oh.
Si, 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 si.
Kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Ata ukiniluga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi ayana gafundi oh, aya mapenzi yalikuwepo toka enzi oh. Acha nilewe hey, acha nipumbe astresi za nini hey, mebendi nijiweke. Acha nilewe acha nipumbeke hey, stresi za nini. Pembeni nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, mena toma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizani oh. Kini chiti na kuchiti,
si 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 si.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya lini tumizane oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya lini tumizane oh.
Comics Lizer.